nkulize nkusomose emidala wa mayanja nebirungi okirize nze mbikuwe kubanga tuyise mu bingi ng'omulimi byayitamu mu masiga asiga nsigo mu butuufu nga tamanyi oba zimera agula n'ebijimusa n'abiteka mu bisobola okujimuka takomawo nasaba ne mukama ebimera byenkuba okubijiwa akamwenyumwenyu kafama akafuna atuse mu makungula dala akamwenyumwenyu kafama okalaba atuse mu makungula nange bwentyo siyo mukwano nasimbala katemulisiza kaseerako kawanvu ketulinze ngaye kati makungula mu nnimiro y'omukwano nasimbala katemulisiza kaseerako kawanvu ketulinze naye kati makungula dalawo bakyosiga kyokungula dalagano makungula nasimbalavu nenfukirira labanze kati nkungula nkungula omukwano gunyirira ogutukula ngekala yenyange Michael oli mulungi nze nkuyita lya nyonyi muzinge ku bulungi bw'oliko yeekwa tonyese nkuba mu matulutulu era noyakise njuba mwana muwala kitufu yagobakira obasinga balala basibakira mpereza omukono gwo mukono gwo omukono gwo siyomukwano nasimba lavu katemulisiza kaseerako kawanvu ketulinze ngaye kati makungula mu nnimiro y'omukwano nasimba lavu katemulisiza kaseerako kawanvu ketulinze naye kati makungula wuliriza kwera kakana nalayira nza masanyo kuba mwenya tufune kunkuba kuba josuleyo we wave sanyu nasoka nekugamba gwatonyese nkuba mu matulutulu era noyakise njuba mwana muwala kitufu yagobakira obasinga balala basibakira mpereza omukono gwo maigal okirize nkusomose emitala wa mayanja nebirungi okirize nze mbikuwe kubanga tuyise mu bingi bingi dala bingi gano 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 makungula gano 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 mukone mbalabi eya mukone mbu namba mwena basiga ngeramo abaza the time.